yo papa. This time no touch my bagage, everything is yo. It's got me cold.
Marco.
Sorry, don't need no lonely on a lama and a kwangwe. You got another shorty. Kaba dealing paka number in si kwaribi. Neno lako sorry. Lini fanya toke chose mele ako nili. Because I'm not sure. Baridi kaluka ni acha kwenye mvua nilo. Nilidhani utani the day. Nilipofika tauni kwa shangwe. I thought you were joking maybe. Ukasahau tumetoka far away.
Sema unitaki tena. Peno langu kanizila. Umumu kwako nikawa sina. Nililewa tila lila lila. Uliposema unimwisho mama. Na machozi nikalia. Nikachukia na dunia zima. Mai nililewa tila lila. Nikalewa tila lila. Nililewa tila lila. Tila lila. Tila lila. Nililewa tila lila. Nikalewa tila lila. Nililewa tila lila.
Napiga na itikali sims zangu nazimute. Anakula misi lali akanrua kwenye buti. Anifaina na mbali sijamua kujishuti. Chati nili chati na yeye mababy baba. Panga mikakati ya wakate takwa haba. Wote kwa nyakati karibu kwa kila mada. Dame nilimsameta na zaidi ya mara saba. Shining every damn sulitigo. Akaislam gasi was such a huge jingo. Nimpenda kwa dhati shahidi yangu ni mapigo. Nalikwenda kwa kasi la kwake ndivyo sivyo way. Ila I can't take it anymore. Kujifungua kote la mingeuza stow. Ya machozi na mumivu tena kanifisha joe. Leo pole na utulivi ila it's time for me to go so.
Nilini utani the day. Nilipofika tauni kwa shangwe. I thought you were joking maybe. Ukasa how tumetoka far away.
Yeah,
yeah.